EMD Records.
Prince Inda. Nabati tena.
Mrs.
Adiamo.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see?
Baby, ina girl toto mama shiri. Halungi nane mama o. Kuichenge nyukungu chunga. Manama, manaka kanuniki, kinuka kanusingi, manaka kanuniki, kinuka kanusingi.
Nyatika ocha, binge na jua.
My baby, nakupenda manama.